namuteekwa w'enkuba eyabadde mu kibyaga w'amaanyi ddala eyafudde embi mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero yasaanyizaawo amasomero ebirime wamu n'amaka ag'enjawulo mu disitulikiti y'e Kampala. Enkuba eri mu kibuyaga ow'amaanyi yakosezza nate ekyalo Butahe, Ennyabikungo mu ggombolola ya Lugando era ng'amaka ataano eruddeeyo gaakoseddwa. Ku ssomero lya Bugamba Primary ekizimbe ekimu kyavuddeko akasolya, ate ku ssomero lya Bugamba Secondary emiti egiwerako gyagudde ku ddimwa n'egisaanyawo emmotoka ekika kya Toyota Prima namba US 6 yo wamu n'okusaanyawo ensoko mu bitundu ebiriraanyeewo. Mu disitulikiti y'e Mbarara, kibuyaga w'amaanyi yeekoze ekigenye wakati nga enkuba yeegiriisa era n'asaanyawo ebirime n'ensuku eziwerera ddala. Ebyalo ebyakoseddwa kuliko Muko, Rwebisheche, Katyazo ne Kanyala ebwezibwera mu town council y'e Rutoma. Abatuuze eruddeeyo kaakano bawanjagidde gavumenti okuyita mu ofiisi ya ssaabaminisita okubadduukirira mu nsonga eno.